olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua fai tiu ina malo si ele minisita o le pui pui ngai le whainga malo i Aotearoa New Zealand, Judith Collins. Fa matalanga fai fai e faasanga i le kapiteni o le vaa a le Navy e New Zealand lea na ngoto ingata i o si umu i le taia o le aso sana te anei. O le kapiteni o le HMNZS Manawanui o le tamaita i o Captain Yvonne Gray, ma o le vaa e faapitoa i ngā luenga maulu, ma le pua ina o ata o le alititai, ma le whainga o faafanua. Ta lua na tupu le faa lavelave ua to tele ua faia la fonga le tau pulea ma fai fai le kapiteni ma isi sui te maita i o le military e New Zealand, ilunga o le social media. Nasaunoa Judith Collins.
I'm appalled to see the comments online from these armchair admirals. People who will never have to make decisions which mean life or death for their subordinates. I'm appalled to hear that our women in uniform are being abused in the street because of this incident.
Le minisita o le wife le minisita o le pui puinga I le whainga malo I Aotearoa New Zealand Judith Collins. Ua faaalia se tasi o suisinia o malo au faatasi ilo na faanoa noa I le tūlanga uo o iei le osofa inga Israelu I le panona. O se pomu na paele o ngā tutonu le lau mua I Beirut I le taiao nei, na maali li waini tangata e to alua se fulumele lua o tangata sivili. Ilo na saanoanga I le fono le pui puinga malo au faatasi le UN Security Council, Nasauno ai Rosemary DiCarlo o le osofa inga o le panona Suria, Gaza ma le West Bank, wanga ia tulava I se taua e awhia I maisi atunu o sasa ai I tutonu. Na ia saunua fo I le vave ona si itia o le awha I o tangata mātela aina ma le tūlanga la matia mai wha mai o le ao o iai le whanau laiti.
The number of dead and wounded has spiraled. Over 300 people have been killed in Lebanon in just the past week. Since 8 October last year, the number of dead is now over 2,000, according to Lebanese Ministry of Health. Hundreds of those killed were civilians, including more than 100 children.
Le suyo malo of atasi Rosemary DiCarlo. Ua faaalia le suyo le tuwangai imata upu le vai fafo Simon Birmingham. Le tatawitangata olo fia o esema ile panona imalanga faatulanga ina le malo tele. Ona lātou tutongia e I lātou lava o lātou pasese. Ua faaalia le malo tele le tāwhia o malanga whātūlanga ina nei mai le panona I le whaai unga o le vāia sonei. Nasaunoa Simon Birmingham I le ABC Radio National.
We need to make sure that Australians understand when the Australian government, whether it's a Labor one or a Coalition one, issues travel warnings and says get out of somewhere, that they should heed those warnings, not wait for a possible free ticket home. And unfortunately, far too many people, around 15,000 Australians, in fact, in Lebanon, have for months and months and months ignored the advice coming from the Albanese government to leave.
Le sui o leitu o ngai imata upu I le vai fafo Simon Birmingham I se talanoanga male ABC Radio National. O loo te ena ele sui pāle mia Richard Miles tu o inga o whainga whaamalosi ma whaamata uenisi I le sui au pito sinia o lona ofisa. Nā whaalia ele tamaita I o Joe Tarnowski o le Chief of Staff a Richard Miles na ia whaailo ina ele sui pāle mia whainga o bullying na whaiatu I ata ia nisi o le whainga luenga o le ofisa. Ele o tu o ia Joe Tarnowski ele sui pāle mia Richard Miles ele whaione I a mionga. Aina saunua la sui pāle mia e wha mua mua I ata ia se no fuanga saunga le mua wha aloai e ngā lulu e eitangata ilona ofisa.
In this moment I feel deeply sad that events have got to where they have. This is obviously very difficult. Now let me say that in the way in which I've tried to manage this, I have done so with Joe's welfare in mind at every moment as I would try to manage things on that basis for all of my staff. As is evident, this matter is now in the hands of lawyers, and of course that is absolutely Joe's right. But it does mean that it is very difficult for me to say anything more on this issue.
Le sui pāle mia, Richard Miles. I se tananoanga ma le 2GB, na fa ali ala tai tai le tuwa ngai pita tatan, ele o se tūlanga e māsani ai le whainga e pei o na fa alia, ele sui sinia o le ofisa o le sui pālemia.
Certainly I hadn't heard of it and nobody had raised it with me, so perhaps they were trying to deal with it internally and resolve the matter. But it's very unusual that you would have somebody that senior put off into, essentially a room to work by themselves, or they need to give 24 hours notice to come into the office. So there's a lot to that story, and I think Richard Miles is the only one who can explain it.
Le taitai o le tūwangai, Peter Dutton. E iwa māsina le whale pui pui le whaasalanga o se whawhine nā tu ulafo a ina lana whānau o ni pepe se toa lua. Mō le lua se fumalatasi tū la ai o ia whaonga ina vaila au whaasa ina. Na umai le ola ola na tama e valu māsina le matua o se tama ai na lawe a ina le isi pepe. E mawhai o na tatala o ia i tua i le palola i le māsina o Junio le tausanga fau o Natalie Whitehead. Le ingo le fafine na faia le nei soli tu la fono. I le mai ai ona sai saia, Natalie Whitehead i le fale pui pui mo le tolu tausanga Iva Masina talu ona molia o ia, ma fasalaina i le maliu ola na pepe. Uangai i le vasa le Atlantic Ocean le whamalosi o Hurricane Milton, i le mai ai ona ia whaatama ia le setete o Florida i Amerika. Ua wha maoni ale maali liwa tangata e toa lima mai lea wha, ma le whaitau se lau o whale ua matua maale pelepe, le mōtu sia o le elitise i ainga tolu miliona i le setete o Florida. Na wha alia le kovana Florida, Ron DeSantis, e te le maisi ngā duenga o le awhenga i ma le setete i le mai ai o lea wha maalosi o Hurricane Milton.
So, doesn't mean there's not going to be a lot of damage, doesn't mean there's not going to be a lot we're going to have to contend with, but... just in terms of what we were prepped for, I think that we probably have an abundance of resources. My sense is we'll probably be able to release a lot of the search and rescue resources that we've had on hand very soon, and then just get back to getting everybody back online with power.
Le Covano, Florida, Ron DeSantis. Ita alonga ua faali a Rafael Nadal lona faamoemoe elitai a maile ta alonga tenisi i le mai ai o le tauvanga o lumana e nei o le ipu o le Davis Cup. Lea o le ata aloai Nadal mo le au a Sepania lona atunuu. O Rafael Nadal ua lua se fulma le lua siambini Grand Finals po Grand Slams na manu malo ai. E au fiai le faa se fulma le faa o na manu malo i le siambini o le French Open. O se matatia, o lo tu mau i le taiminei. Rafael Nadal.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional.
Hello everyone, I'm here to let you know I'm retiring from professional tennis. The reality is that it has been some difficult years, these last two especially. I don't think I've been able to play without limitations. It's obviously a difficult decision, one that has taken me some time to make. But in this life, everything has a beginning and an end, and I think it's the appropriate time.
Le faliliwina mai le ngangana Sepania o le saunoanga po le ngangana Spaniolo o le saunoanga a le Siampini i Grand Slam se lua se fulma le lua le tenisi Rafael Nadal. O a tātou talana.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.